Download it from ilovezedmusic.com.
Programu yarishwe kwa kariyo kuranda kuposa fenshita. Muzo aka Alfonso. Listen, yeah. Woo! Mire music Alfonso. Akapondo mu mashani shani. Jikala kwisa no yarishibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Mire music Alfonso. Akapondo mu mashani shani. Jikala kwisa no yarishibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Ili mwamona na tandala na isa mkubo mbate mkwangala ala ukubwele lenu manshatala kutifia pena nganshinga mwambala nshumfwana na vanchensela emulandwifi mafuwa kampepela nalikala vananjila kofye ndesela mule nkonka wino nalichenjela uwangalo nkumfwa wino mupila nshaishivanga kwaliwa uwanjila ukwimbo kufumepo na kampila nshafumia porwimbo urushalila. Mire music Alfonso, akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Mire music Alfonso, akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Ubushikuna tampiri okulanda. Nalipontele bonse pachipanda. Ndabusha ifya lala mumanda. Katwishi uwansunkire jibanda. Vano peso ndebano nompenda. Sana njimona kwati nalienda. Babu junshi tino kunsenda. Kwati fipu wa mwiponya malenda. Ndimu kalinganshi kuchipinda. Echo njimbile nyimbo mumapinda. Ndomfa wino mufikiki kuchinda. Mamifu aleni wino na itinda. Nile music Alfonso, akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Nile music Alfonso, akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Kuntuna fuma kutari sana. Pakufika kuno naria bukotumana. Ukupoleka kwa ringana. Kutimwa mwona kwa titwa ringana. Yachiri mumeshi mwipontele mwena. Ndipanji tonsha isa kuchimpwena. Kumatuna kumanani ukumfwena. Mwiraesha kwa tini ngoshe na alipena. Tumone tumone tumone. Uno mwaka ndieina. Ndedi ila palio na pangeshina. Ninde kokuruwa rutu kuna kanchina. Umwana shendo kuna yatashanina. Mire music Alfonso, akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Mire music Alfonso, akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Mire music Alfonso, akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umkwana vechapwa pye. Mine music Alfonso, hey. Akapondo mu mashani shani. Njikala kwisa no yari shibikwa. Tule umfwana vechapwa pye.
Programu yari shibikwa kari okulanda kupoza fenshita. Mwaine mwishi mzoleweka efyo unso na ngufwa ya mwela pae misa mpya munko maki achaye. Sengelo Azia, Mr. Putis Azia, Unique Sounds, King Dez Azia, AOC, I see ya. Choose K991, I see ya.
Unique Sounds Production. Download it from my blog,
music.com. Program yari shibikwa kari ukulanda kupoza finish.